Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde alal bare noga e jitti lewru Août jena yande soki der maison de la presse Bamako jotti nono do kabaruji bi mor way golo kanko noddirte de gagne kanta wonto buggi jam. Tam yimbe wonbe li lamu masina wattu juna be gonde wadde no dangoji fewdi e lamu tinno faabo be sabide nokkule kewde kanyo udda li lamu masina. Stad Ablay Makoro Sissoko to kayto o do nokko be kollitini mo intinama le majjuddu do utti nokko altiner jabbe nonde ko noddeten dossier de la semaine en gara halde hono kabaru roobe le worbe le ngattobe jawe be hodo fu wodi so be do yimbe ran ngatta be do jawe hodo dina wi le hen hodo fina tawa wi hin le leedi me dendi o gara famtade dum e journal gal di won sembe kabaruji dum jigi do bette hande bismillah modon e hedaade nokku noddirteedo karakanya fa garda konda e kwanle laamu masinaari ndibe kollitiri wotto jona deedo nokku le fanni udda non fedde sukabe jokkolbe wonde tonde hollitiri wiide e be gonde wadde no dangoji fode laamu tinno faabo no deedo nokku le kan uttirede mumini sendebu
men tampi min gala gike fu yo dum holliti wiide keeja do fedde goto gondo le jaanye lindi e wi makko hadu golla ya warta yimbeele yo tiidala maw
no somla aujourd'hui pour
mi dem dom nyaloma hande o fami ngada noddango fewde kanon ko be leji amendi faabo min yimbeel ngombe tombe huuna fu hedoraaki be gala chafaaje kay kulle godde ko yimbe hasindine mudum fu ko nyakito minen kam ima daraaji mangal padem ni woni ko mi jiddi ton
intervention militaire
won keeja do jaanyeli ndi kolliti wiide dum kayo gonga non kanko dun o jabbay halude inde makko o holliti wiide ana buri lebbi kewdi joni nokkule hono kondo kara kwa ana juude gube jon en kaborde
ebe certi e yimbe fu be bawa natoyde lumoji be bawa remoyde gese mabbe fay keba lamdan nadu nebam le dido nukule hande anatiidi lawol fu wala mo baawi faaborede dum sabe rafinde nago beedaade ndungu o min kaltanama hande ka wiide mangal pat embe ana wondi fiide dabere yella ana faabo beedo yimbe ngombe de do gelle
le on wattu arme leydi mali ana jokki golleji denaagu mun le jaanyeli kewdi le leydi mali le majjun heddi keri leydi algeri be faddi gubbe terroriste en kewdi
ido kabaruji fanba hebe do beme am ande to do page facebook kanyo compte x studio tamani dubi joy kanko bakari togola kanye be hayfidabe be kani wadde le kasono holi trawi yed le majjundube jukkama goto furdu wadda milioji sappo dum won sariya makko tacciado le noga e jeddi lewru uttundu kenye le nokko le majjun micitene wido hayfam wido o nyaami jawde suudu baba kanko yimbel bo jokkindiri ton ali sisi
bakari togola ebe hayfidano be jugement mu emtimmi bakari togola kanye be hayfidano do woni solo bamadi keita seydou koulibaly drissa traoule kanye chasse koulibaly jukama dubi joyi kaso goto goto ma edu fu waram yobude miloji sappo sefa kanko ardi dodo kiddo apekam kanye yimbele sappo wonno kayfa be wiide bonni jawdi leydi ndi ma tiagal yontere fodami fode e le jugement mako o ko be kayfano e mudum so be naba yeso suudu sariya leydi amendi koka yawtama bedo kayfaabe jomka wiama bonni yimbe ko jeyi yeso juge mbe goto goto mabbe fu ko hayfa koka wipeni lewi mabbe kalsi mobe kayfa wiide be jibi o ele golle haabu kanye daranaale dental mabbe gal naati micintinde tan wiide bakari togola kanye be hayfidaabe ana sikitaano wiide jibi jawdi ndi adadu mudum yottoto milliardji jeena e sefa dido jawdi fedde ne noddirta confederation des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali do woni apekam jeydum be gadi dum bande 2013 warde 2019 bakari togola ana heddi juude faham el affaire goddo kasen do woni tewture labinde jawdi tunudi
wattu june njara nokku no dirta da kayibe kollitide stade Ablay Makoro Sissoko do e stade wattu juno fo mu intinama no be kollitiri wiide uttama do dum woni altiner jabbi nonde kanko ministre commune do kabar mbirki sembe cal leedi meedi ndem wonno ton o do nokku darnano wakkati coupe d'afrique fiano leedi meedi ndi hitande 2010 kam citete wi nokkulo nokko bunino sanne kanko Assimi Goita wakkande mo yottino tonde ndem mo bamno adi wiide o do nokku mo intinte kanko dum kejjara men gondo nokku no dirta da kay Mamadou Samba Diallo wonko mo hebini min do hen do faccita ngo Ali Sisi.
le wi kanko Abdul Hassim Fomba ministre ko manidon bilki sembe chali le lede amendi stade Abdoulaye Makoro Sissoko ham kasen kana hunchana hore sariyaji le adnar Allah no to pide balom wawi landinede
le stade Abdoulaye
Makoro Sissoko kai ke intinado be dan yirwere gendindi enada ko latta nokku mawdo sukabe garata janginede do kabaru haroji chaldi kewdi
sportif
Adama Gindo maire commune urbaine Kaika yeti sanne kananke lam hakkundeje o fewde o do golle le wi mako yirwere leedi waa yaade fe ciagal hayabe mudum
la jeunesse est le mot
jeunesse waay waylitinde heedintinde mo ningol o nokku hokugol sukabe wiide tan faraaji leedi meden di wo fay golle mon sabi o nokku mo inama fa gaci handen ana hejadu
assez suffisant
colonel Abdoulaye Maiga ke yaro kananke lam hakkundeje o ndedo yambere ka yamri ngarobe fa darono stade o nanga dum fa gasa don ko Mohamedou Samba Diallo hebani studio tamani yure kai
Studio Tamani projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
yewtere meden noddirten dum dossier de ngaran halde wattu jono kabaru jawe micciteden wiide jawe yimbe le hewbe kanyen gattata le leedi meden di wana roobel wana worbel wobbe anton gattan de do jawe yelanden to wobbe du yo masiriji ngadirta dum hodo diina wi he wattu gol jawe hodo fu kabaru fina tawadu wi le o do golle le leedi meden di fa kebe famtar kedden alisiise kanye mumin sendebu
ko naaru bangal wature jawo malin koobe goto goto mo en fu won gonga ko jogi do hem kedo dem hakkilaji yoga e mabbe bamako kay kan e kulikoro
moi je porte
yo jogi jawo buudi yo imbe galle an wajimbini kaddo nafamo ana mauni bangal la kebe kanyen denaagu idu ngardi sabe mum ngada mi dun kami hola ki fe nafamo no heddin denaagu min kay mi do holi dun mi tottama ko abba an dun laate ke dabare e rafi tanu gula
adama kone yo hore galle kajoloto holiti wiide wattude jawo wana hunde ko fuddi nyaloma hande o holiti wiide dum ana jeeda e fina tawa amin
folo
miden gaddano dum e juude sukabe yalla idu rena wana jawo tan idu rena yo
kaade
dina alsamako o ka ko wiido hem ana labi sanne korko watta jawe ka yo hunde ko hada nom holiti wiide alhasan modibo ba dunki andano kabaruji bilide dina
dordine
heddi fina tawa ni sariyaji dina alsilamagu rewbe kani wadude dun le ngodo dina ana harmini gorko nyemintina debbo non dun dun worri e di rewbe dun
to chrétien em évangélique em be watule jawe tom wana hunu ko wanya haye tawede e majjum fu bible mabbe o ka holtama wiide ana wanyi dum nam holitiri wiide kanko pasteur tade jara
bangal pargol kala homo fu ana wawi wadude dun ko wonani bangal goddi tira cafe de sariyaji dina annabi isa
tawede hakilaji din jarta fewde e majjum ka fu watude jawe li nyaloma hande o yi hunde kebuno sembe san ele leede amendi sabe ele fam yimbele yogabe edum waaw latal sababu dum reena be yude gite bonde na do golleji bondi
do ngarten haddude beta hande do kabaruji dimin juuti on sanne hedaade heju jamee dido kabaruji fom dum baa hebdu le numero amen whatsapp o chapande je e joy chapande jeena chapande je e jeegom sappo e jeena dum so ngabbiddo dum facebook amen to jande nyuddon fon jahan le o do whatsapp kettino don ton dido kabaruji fom min biyo numero amen mum noddete kuno fon o do anto dum 37321 kawajib sinata on facebook noga e ka e telephone modon no watta so keb on hettina don kabaruji di sujjo tamani di fu e mangal modu ban je fe no ko nande do no do e set yowtere meden dan wara so lan do jebi yowtere meden de waran yo wade do ko nayri bangal witta witta yimbe micciteden wiide arande so worbe andira ka ko sakiti joni le leed ele meden do kam rewbel be ko mabbe bitta non holitira wiide hodo fu wadi so be do rewbel anan bitta wattu jono dum woni ko balle kuminide kabaru yimbe wittobe taykiti le leed ele de hodo fu wadi so be bitta so bitti nafaji hodbe kebat na torraji hodo wa yottade be le dawol mabbe gol fa kebe famtare ngare kede ko mine Ousmane Nyali Boulmi pewni on do hen
odde bo njiado kay biido pat inde mudon hale momi anditiri Amanda yo njiddo yade njolari wala fugo takan yade wongo do mi seeda dum tan hadi kan hunchaade woni ko holiti wide o wi ko yidiri yade yo sabe ko wadda sarabe makko be no yira dum en wana ko wi o sabe talkaku
pase nyebe nyokono
daba hewbe kanyi en jehi ndola ko be jehi ko dubbe kibi tor kudde kewde wattu jono kambe gondi e hunchande horeje ko nayri bangal saaji le galle mabbe fu be banti ko hemabe
o dusu de venta
wana Amanda tan woni jiddo yade njolari arewbe hewbe woni yidbe yade witta witta o ng direy ben gawo yo nokkudo yabe njolari jipoto le mudun ana wala du rewbe wartube yurde libi holiti wide le wattu chakiti do yabe njolari hewbe wori hewde mu ben fu rewbe woni be bisimi kede ko Ibrahim harata mayga wi
yalom hande no ko yata yibbe wittobe no ga en joyom rewbele an hakkunde mabbe yobe rewbele sappo en jetton non be do rewbele an dura le leedi Nigeria Central Africa kanya ko nande mudun
yobe njola le chumchunga hewbe mu ben ananje si torrafu e bondeji fu don ko holiti wide madame Li Fatoumata Koulibaly horaji coalition droite intégration et médiation le fait de kafo Fadima Sibaji Chake o mandarte e kanankobe pia dabereji yalla rewbe yobe njolari anandene Ibrahim Harata Mahiga
malgré ses emplois
elles sont rewbe torraji kewdi kanyen jottotobe so bami fabe nangi dido dati wakati himbe lo anton chaman do mabbe himbe lo anton do so golliniibe chaloto yobudebe ede andi debbo ne yo neddo mo wala sembe dido tidalaji fu be do rewbe le bittobe njolana keba
a ignorer la migration des femmes
sabe dunde handen rewbe ana kuncho yade njolari le chunchunga do mali do tawene dun wana fina tawa andimbe al adaji kolitiwide yo sabe wayli tagol wattu e wi mabbe ko bonni kabaruji kewdi e fina tawaji Amadou Diallo andino kabaru fina tawa
bo tiena o kun o kokura di
hunde heere le fina tawaji meden sabe de wala fu dulludo wide debbo yo dewgal wattete so wattama dukkani hebat sukabe haybo kurum haybo sukabe mudum debbo darne mu al moni jati ko nayri bangal
e barake da nyimo ko kasta wadla
dun ana way lata de sababu helde galle yogaji e bonnude al adaji meden dun ko mimsi o andindo kabaru fina tawa
musumi mi tama ko jumum
debbo gado wita wita wardam saatu e badi kan e yingo go yadata feyi e ko jon sudu mako dom harafi dawral fuddata
gigole ana furnyo ni nyonche
misikina ko du ana e sababu ko watta faru be nja njolari won ko holiti wid andindo kabaru nedda ko foje tan jugura
on a certaine pratique
kulleji kewdi sabi binta wita wita rawbe yoga e majjum ana wattu debbe dewle debbe jida wayde hebude lawol e jande du ana hem lawi kewdi kollitoji wita wita tay wala e lewi sariya kayum du ana mate san sababuji kewdi wadi le nyaloma hande o so wita wita o no yidira worbe ni rawbe kayum en du naati hen
les femmes elles aussi partent
ka hakila jogaji kultivide yagul rewbe en jolari dun yo kabaru kesonon wattuji arandeji rewbe ana doitanno nadu ana taw wonno worbe mu en caggal leydi men di won kultivide andibe kabaru neddaku